ngithi kwenzeke umthe usaphile emhlabeni.
Ubusisi
kwenzeke umthe usaphile emhlabeni. I'm
gonna make you mine.